This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ngomakalandile kamketezi choka mandi futhi nzulu yemfihlakalo yakukhumbula ke I think kwaku last year ngexesha sayothuka into ye coronavirus ekunye nathi pe studio sikayiqhele incamile le COVID erilisa kwakhe le album nale ngoma ethi nzulu yemfihlakalo yasivisa incamfundisa saphaya wisile naye ke ubhuti ngumu wisile right 20 past 4 lixesha lethu basithe nqwadala la sizole silindele ke ukuva ilizwi lamasikathixo namhlanje sinetopic encinga ubaluleke kakhulu mhlawumbi nawe wakho wazibuza and abantu abaninzi yiyo ndinobenza bathi ayi ibhayibhile ngathi ayikho logical kanye ngathi ayicacisi kakuhle izinto isishiye sikhoma ngathi confused kodwa thina ndibakholwayo ke sinethamsanqa ngoba siyakwazi uzibuza izinto ezi with the right attitude sibe singalwi kodwa sifuna ulwazi namhlanje kusincedisa ukuphela lo mbuzo sinomfundisi sizwe kamasethi ophuma phaya kwibandla iMacarthur Reformed Baptist fundisa umjengesiqhelo masikwamkele kuRadio K Pulpit.
Mandi babulise baphulaphuli emakhaya ndibulise nawo ngabe isifundo ndithemba ukuba babe mina emnandi namhlanje ezinkonzweni.
Amen, amen. Noko mfundo sikube kuhle asinazikhalazo so far sinethemba into yoba sayivalile mina namhlanje sifumene ulwazi elawusishiya sicinga mhlawumbi sibe sifane nempendulo kwizinto besikoma siqiniseka kangangazo. Ndiyacinga into yoba I was just making a point before ndikubulise into yokuba you know umahluko phakathi kwethu abantu bakholwayo nabantu abangakholwayo xa sisijonge isibhalo xa sidibana nento esingaqinisekanga ngayo kanye ngathi mhlawumbi must iyakokrisa for a lack of a better word asibuzi nge-attitude efuna uinterrogator kodwa sibuza kuba sifuna ukwazi. Unlike omnye umuntu ongakholwayo xa ebuza uvuma mani uyahlasela akana-intention ufuna uyiprova wrong ufuna uyiprova as fault ufuna uyiprova and so kuba nzima nomcacisela sometimes and andandibo kuyifumana into enjalo mfowethu
ndiyayibona ubuza uphila nto ke uthi i-conclusion already uba ayikho le nto yenu utheni kuza kwenzeka mhlawumbi yazo so not listening ke ngokubana ufuna ukwazi but ufuna uundermine mhlawumbi inkolo leyo
yes injalo mfundisi wam and I think that's the challenge ke esolo sijongana nayo but ndiyayithanda ke iplatform yethu iyasivumela into yokuba sizihloniphe izimvo zabanye abantu kodwa sayizisa mfundisi izimvo ezikhoyo mhlawumbi mhlawumbi abanye bebengazazi bazathi bazazi namhlanje sifune then we always allow abantu to walk away bayokucinga into yokuba yeyiphi into abacinga uba iyavakala xa beyithilekisha nezibhalo namhlanje ke mphulaphulekayo njengmosijoyina nje sinayo umfundisi umaseti emnxebeni sibuza umbuzo ke othi did it really take 6 days to create the heavens and the earth kumbuzo lowo mhlawumbi ke wakhe wawubuza na okanye wakhe wayicinga mhlawumbi wakhe waxa ufuna qomatyhini ingathi xa kubaliswe elibali le-creation nyanisa iintsuku zintandathu ezi mhlawumbi washiye kunento ethi ingaba nyhani between Monday umzekelo Monday to Saturday yonke le nto elihlabathi yenziwa na kumbuzo ke lowo umfundisi umaseti azawuthi ke awuphendule mfundisi wa maniphose intamba ku
lo mbuzo kwa indlela obuzwa ngayo ingathi une-assumption yokubana zikhona ezinye theory okanye imbono mhlawumbi ezithi ukudalwa zange ziphathe 6 days now andani uba ndiqale ngazona okanye mhlawumbi ndigqibele ngazona
iqala ngazo mfundisi
now kunelaa nto ke zimbini kakhulu i-argument ezimbini eyokuqala mhlawumbi kuzawuthiwa i-evolutionary theory abantu bayayiqonda ubana i-evolution kubana mhlawumbi kwaqaleka ngolu hlobo mhlawumbi kwaba kwi-big bang and then ke ngoku izinto zaye zilanteka zidivelopha ezixesha lihamba then enye ke ngoku baye basebenzise mhlawumbi bathi i-gap theory apho kuzawuthiwa phaa kuverse 1 and 2 kwi-Genesis kunikwa isamari ye-creation then bathi ke ngoku phaa between laa verse 2 and 3 uba uthixa kuqala kwakwabakho kune-gap enkulu ye-millions of years And sometimes the theory can be accurate. Even usuku kuliyana ayilo suku olusukhayileyo normally mhlawumbi 24 hours.
Okay.
But bazawuthi millions of years. Umzekelo mhlawumbi xa iBhayibhile isithi ithetha about the day of the Lord, yebo, the day of the Lord, ingathi ayireferishi kusuku as a normal day, but ibeka usuku of the Lord as something is akwenzeka after ixesha elide. And ke ngoku kwakhona kwizinto nee-arguments zobana isithixo usuku kuye lufana newaka leminyaka, itsho mosupetros. That means mhlawumbi sinoyizathu into yobana laa creation nyhani yenzeka ngalaa 7 days. Mandiqale ke ngoku apha mhlawumbi kwi-Big Bang evolution. Now ndiyafuna ukutsho because of ilizwe fikulo elimodern elimhlawumbi esinothi li-more scientific, not that elakudala lalingekho scientific. Lalinescience yalo. But eli lanamhlanje mhlawumbi liclaima uba lona li-more scientific. Then kuye kwavela ezi theories ngenxa yolaa nto ngenxa ye-argument yobana no umhlaba mhlawumbi kwaveke kwabakho uqhushumbo phaa ekuqalekeni komhlaba ukuze abe ukhona lo mhlaba sinawo. And then ke ngoba le theory izama ukubaleka ukubana mhlawumbi uThixo was involved. And then ke abekhona namakrestu athi mhlawumbi ewe mhlawumbi you can believe uThixo ukhona but still mhlawumbi wasebenzisa olu hlobo in creating this Big Bang, yabo. Ngoba kubo it makes sense into yescience ubana kubakho uqhushumbo and then abantu basuke because kune-discovery mhlawumbi zobana kwakho i-age and all that. So abantu mhlawumbi baphuma emanzini some sort of a fish yadevelopha yade yayiephiya ngumntu, yabo. Now mandiyithethe into yobana phaa kwi-1800 kubekho a philosopher, a German philosopher ekuthiwa igama layo nguGeorg Hegel. So xa sithetha ngefilosofi yakhe siye sithethe ukuthi yi-Hegelianism ngenxa yobana unguHegel ifemeli yakhe, yabo. Ya now le philosopher yazama ukujonga i-history uba izama udolika i-history injani, yintoni i-history, yenzeka njani. So athi xa yijonga athi you know i-history it's a development of ideas. So sometimes ithi xa ibizwa lelaa nto le ifilosofi yakhe kuthiwa Hegelianism okanye i-developmentalism because of ithi i-history it's a development of ideas. Now uthi ke ngoku lo mfo i-ideas omnye uza ne-idea ethile and then omnye ayichallenge that idea. So le idea ibekiweyo uyibeka uba yi-thesis nouze nayo uqale noyichallengeayo i-idea challenge la i-idea athi yi-antithesis. Then athi ke ngoku kubekho mhlawumbi omnye okanye kwenye i-generation othathe ezi idea zombini aze nento ekuthiwa yi-synthesis which is azame ukuzidibanisa aze ne-conclusion esound. Mhlawumbi xa ndinonika umzekelo kukho umfo oyifilosofa before Christ ekuthiwa nguParmenides wayesithi yena ayikho into etshintshayo apha emhlabeni, nothing changes, umhlaba utshintshe akho nto etshintshayo. Kwabe kukho omnye yena o-adjuish ubana everything changes ekuthiwa ngeHeraclitus. Everything changes. So as guy adjuish kuthi you cannot step in the same river twice. Nditsho loo mfo uthi everything changes because uthi xa ufake inyawo emanzini xa ulukhupha uphinde ulifake within nje space of a second, yabo, uphinde ulifake ukhulile awusekho ngakayana, yabo, noba ukhule nge millisecond but ukhona growth eyenzekile njenge one milliseconds ukuphuma inawo manje ukuthi liphake fast so if it iyachintsha zonke izinto come something angazibuka now wafika uPlato ke ngomhlaba abanye abantu bayamazi uPlato philosopher eyaziwayo amaGrike uPlato uza ke ngoku ne-synthesis yabo udibanisa ezi-views zimbini ezi-theory zimbini waza ne-conclusion wathi no uPlato there are two worlds namazwe amabini wathi there is an ideal world sort of ilizwe eligqibeleleyo elingabonwayo and athi there is a world as we see it which is eli lizwe sikulo eliyikopi ye-ideal world so wathi ke ngoku kwilizwe eli li-ideal lingabonayo ligqibeleleyo zonke izinto azitshintshi you know
okay.
Then wathi eli lizwe silibonayo thina sikulo izinto ziyatshintsha yabona uba uza ne-synthesis
yes udibanise izinto futhi language yakhe ayimkanga kakhulu kwezi kwezi
zimbini
kanye thesis and antithesis
nanto then njalo njalo ke sisi kwakhona u-Aristotle nangona esi-students kaPlato but he-differ from uPlato ingathi eyi-challenge le nto yalamazwe amabini yena ubona ilizwe liyi-one yabo so he comes up with his own antithesis because le synthesis ezi conclusions lo aza nazo ziye zijinike zibe yi-thesis yabo kube khomnye ozawuvela aze ne-antithesis which is u-Aristotle then ngexesha mhlawumbi after uYesu after abakhosile ukhona umfowa ifilosofa ekuthiwa nguPlotinus yena ifilosofi yakhe kuthiwa yi-Neoplatonism so naye ke ngoku he was coming up with his synthesis xa idibanisa uPlato i-thesis kaPlato le ebezama uza nee-conclusions zayo adibanisa uAristotle ephikisa uPlato which is antithesis then yena lo mfo waza neyakhe i-synthesis kuthiwa yi-Neoplatonism yena futhi there is something supreme called the one and everything emanates from the one yonke into iphuma from the one yabo ukuze kube kukho i-creation and all that yabo njalo njalo so Hegel was arguing that history it is a history of the ideas yeah nanke ngoku yathanda ukuthathwa lo history of development of ideas yathanda ukuthathwa lelantu ka le concept okanye le philosophy ka Hegel kuba umuntu owayixhumelayo ngu Karl Marx uKarl Marx mhlawumbe sike sive ngobukomanisi communism kuthiwa ngutata wobukomanisi okanye i-Marxism naw yena waza wayithatha wathi no uHegel uright ngale ndlela athetha ngayo kodwa uthathe ishifti wayimisa ngentloko wayenza yazi yangathi imenge-ideas yabo wathi yena no ihistory it's a strife somntu esifuna ukusurviva yabo it's not a strife of ideas but it's a strife somntu efuna ukusurviva so yena ke ngoku uzayijonga kuzokhe yakhe yilaa nto it's more materialistic laa nto ke i-adjuvant yakhe because uadyusha kwicala le-economics yabo nobana abantu bayalwa belwela okokubana bafumane ukutya belwela okokubana omnye abe kwi-position e-high njalo njalo now yathanda ukuxhaphaka ke ngoku emveni koko so yonke ndingathi uHegel changed i-history i-Hegelianism kaba ndiye ndithi mhlawumbi kwizitile zam ndithi awukwazi okokubana sikufundise i-theology singayi kwi-Hegel fauba meluba sinetyala because one way or another siphefumla yena uHegel ukho everywhere ukhona kwi-psychology if wenza i-psychology ukhona kwi-politics which is esibona kwi-communism kwi-economics and everything and ndifunga okokubana i-university ezifundisayo zonke ezidisciplines zawube zenzityala uba azifundise ngo-Hegel ukhona nakwi-linguistics nosort of language and everything because he's key in history. Nawe mamela ke ngoku nanku umntu etsiba ekuthiwa ngu-Charles Darwin naye influencwa yile philosophy ka-Hegel. Now, the philosophy ka-Hegel itraca i-origins. But the origin of history, then it is history, it's developing from simple to complex. So that's why we look at developmentalism. So Charles Darwin was one of the jonga lendo kutwa something jonga ni species, which is the animals and everything. Was one of the traitor. Now can we go find traitor? Wasebenzisa le framework yale philosophy ukubana izinto ziyadevelopa from simple to complex and history is about developing okanye developmentalism. Okay. Now ke ngoku wayifosa ke ngoku le frame le philosophy ekujongene umntu wathi umntu aphasuka khona uqale mhlawumbi as an atom njalo njalo yabasemanzini yayishishi yaphuma yayidevelopha yade yayi-ape and then yafikelela kwi-stage esi-complex which is umntu. Because if yawufika le philosophy kule ndawo kuthiwa i-complex kuthiwa ifika imeke ngokwe-static I because if city that is kabelele kona. That's why I'm not going to be
isimanga yabo
and then the function of that umzekelo kwakhona abanye bayithatha ke ngobajonga history of religion origins of your religion or each of religions but ingathi ishistry mhlawumbe kuqala kwe-religion yaqala i-religion as magic abantu babesenza zibe practice magic yabo and then banqula phansi kwemithi banqula izinyanya yayitshintsha bayifomisha othixo makunothi kwabaninzi which is le nto kuthiwa i-polytheism bamuva to into kuthiwa i-henotheism. Henotheism kubana othixo ewe bakhona banintsi ningabanqula kodwa kuthixo omkhulu kubo kunaba othixo yabo and then the last stage yale development yayi-monotheism uthixo omnye ye-advocating uyothixo omnye then yafika yama ke ngoku because yastatile because ngoku ireache that complexity. That's why ke ngoku i-religions ezayo zabakhona ke yaba i-Judaism mhlawumbi i-Christianity then you have ilantuka you have i-Islamic religion yabo you have ne-Zoroastrianism ezithi there is one God.
Yes.
After that afumane i-religion mhlawumbi ezinqula othixabani zero because ifike yama ne-religion ya-static after the complexity, you know?
Yeah.
So now ke ngoku nathi ke ngoku ingxaki le philosophy ka-Hegel Hegelianism iye yathathwa ngumntu wonke ezibambeke kubona ukuthi wonke umntu uzama utrace i-origin ye-religion wonke umntu uzama utrace i-origin e-species origins the economics the history of people yabo kwakhona nokutrisa mhlawumbi kwe-history of sources ibhayibhile yayisebenzisa mhlawumbi the original sources yokuqala njalo njalo yabo yadominate. That's why ndisithi asikwaziyibaleka ifilosofi ka-Hegel because siphefumla yona either wa-against yona okanye for yona. Now bayifunisa ke ngoku okanye ndingathi basebenzisa yona ukufunda iBhayibhile nangona umntu engazotsho uba ndisebenzisa ifilosofi ka-Hegel njengoba uDarwin naye akatsho kodwa siithi xa simi-interpreta because uvele ngelo xesha le-1800s le-theory ye-evolution emveni kwale ifilosofi ka-Hegel yabo. Now ke ngoku abantu bathi xa befunda iBhayibhile ngathi no neBhayibhile probably creation it was a gradual process, mm-hmm. you know, process of years sure. and everything. Sure. It was a good time, sure. you know. Now, see, people who are living alone, though, what did that study to be anachronism? Anachronism, who managed to tackle later ideas, who the force to earlier ideas. Respect the text, the context, but also then to be on the ground, again, Madina Kelelen, evolution, the Big Bang Theory. Okay, while Kamaliti theory, the theta of Obama, it's an educated guess. I'm the even the educated that word. No, this is a theory, don't theory. Yes, but. An educated guest. And then, I think many people who have identified this, that Lena, I feel science evolution, maybe then. I don't know, but I have to start the science. Now, if I'm going to school, when you teach a woman, I think somebody under science. In science, is a woman who learned that. If it's for my observation science.
Yeah.
Something that has been observed and proven.
Yeah.
Then London can go, yeah, because it's scientific.
Yes.
Now, umbuzo ke ngubani owaye khona wayibona lokufumba okuthethwa ngalo. Ubani owaye khona wayibona i-evolution xa iqala. Ngexesha umbaqalayo abayifisa phume. No one. That's why there's a good theory, it's an educated guess. You know? Now, therefore, the evolution, while we're in a Big Bang, it is by faith. Because you call a local, you need to call.
Yeah.
Because according to why observe it. Therefore, this is a post-modern religion, not science.
Mm.
Yeah, if I don't.
Okay, they go.
Yeah. So let me find this is good. We abandon a bit in the whole mente. I tattle, I tattle a prison. But abandon a maba find this evolution because everyone is teaching evolution. But it's not science. But it's a religion. But who play a religion? Is good. We call them Christian things. But forget your religion. Ha, Ezra, the sambato is sitting born by science. Yeah, if I don't. Yeah, yeah. Yeah. So in the end, I'm going to say that after we tackle these later ideas of fundamental ideas, even when we now challenge the other gap here, no matter how strong, thousands of years, like 1,000 years, and it can be millions of years. Ungenxaya lepressure yescience because science isixelela namhlanje umhlaba mdala unemillions of years. Nanto ngoku abantu bazama ureslish uba umhlaba xa unemillions of years ngokwebhayibhile njena ingathi sifikanga nakwimillion ingathi umhlaba ukhona umpho ibishop I think phaa kwe-1500 owathi no umhlaba yi-6,000 years old. And then leyo yaba yi-tradition e-adoptwayo nabo bonke abantu abakholwayo uba umhlaba 6,000 years old. Now wayephazama lo bishop kwayena because into awayenzayo wathatha uGenesis chapter 5 elaa mlibo phaa la genealogy wabala la minyaka yala madoda o-Adam babaphile iminyaka emingapho omethesfelayo tsho kuNowa wafika kwi-conclusion zizobana it's 6,000 years,
sure.
But yeah, but she alumnis, I guess it is. In genealogy, I am the longer of Malaminaga. Come on, in genealogy, I was a bookkeeper, Abandabani Kaela. It had the only one person from each generation at you.
Sure.
And each genealogy is not comprehensive. I cover it, she owned him, but it had some key people come from certain generations. And even by that, there are classes of Tata, Gabani, Gubani. eligama likatata okanye an ancestor okanye a father yabo linothetha utata omkhulu okanye just an ancestor ngabani alithethi uba mhlawumbi ngutata wakhe yabo ya so we can't calculate years based on ilantu ki-genealogy but at the same time akunzima still ukukhonkluda noba siyayikhupha le view ibithethwa ngulo mfo ye-6000 years nale nto bala kwi-genealogy still asithe sifike kwi-millions of years even imzekelo i-archaeological findings ilaa nto ke abantu abagrombayo bejonga bayaya phaa ku-80,000 years abade baye kulantuka kwi-millions of years yebo ya ya nabo bantu ke ngoeverything wrestling with this kwakunye nelantu kanokushumene mhlawumbi kwe-dinosaurs kuthi kuthestwe amathambo wafunyaniswa ukubana le dinosaurs mhlawumbi yayiphila 6 million years before now kunengxaki nezinto zothesta again you remember that iinto zothesta zenziwe ngumntu and umntu xa enale theory uye ikhona i-ap yafunyanwa amathambo afunyanwayo kuthiwa ngulusi lo ap asiyafundiswa ebelanti ke but xa ujonga la ap ayiphelelanga kudityaniswe amathambo izibonakalise uba ngamathambo amhlophe la mathambo amhlophe azama ukuconstructa la afunyanweyo into an ape
okay
kusenokwenzeka siyo ap leyana yabo ya but umntu because of enale belief isityongo uye ngenye ixesha athande ubana yonke into ayenzayo afuna uba iprove le nto sebekholelwa kuyo kakade yabo ya now ke ngoneetools zokuthesta ziyohlukahlukana and nazo zenziwe ngabantu now ikhona i-scientist ezidla ngokuyiavoida ukuyisebenzisa ekuthiwa yi-carbon 14 dating now i-carbon 14 dating iyathanda usetyenziswa I think kakhulu mhlawumbi kwi-archaeologies yabo but aba bayatry ukuyiavoida because yona iqela ku-50,000 years ayigqithi ngapha ku-50,000 years yebo ya yakani ke nayiphini into abayifumanayo noba bafumana ithambo lelantuka le-dinosaur alizuba i-millions of years lizawuphela ku-50,000 years another thing elithethwa kuthiwa xa bebona ithambo abathesta laa thambo bathesta ilike elikufitshane kwelaa thambo yebo yayibona again le nto uba because of I don't know why bengathesta ithambo bezawuthesta ilike esecale kwethambo but ye andingomntu wescience zizinto nam endiye ndidibane nazo esuba mhlawumbi ndifunda okanye ndisiva kule mimali but ibonakalisa loo nto kokubana abantu ba-adopthe iscience mhlawumbi okanye le nto kuthiwa iscience and not knowing iscience iyatshintsha in the next 5 years mhlawumbi bangayitshintsha yonke laa nto banonosaphazama nje so nathi sawumane sitshintsha yabo naw ke bathathe le nto yobana umhlaba umdala une-millions of years then singayithatha njani this knowledge esiyinikwa iscience and they trust the science ngokungathi ayitshintshi bayithathe ke ngoku bazame iindlela zokujikajika ibhayibhile uba bayifunde ngayo yebo uba bathi ke ngoku mhlawumbi masithathe laa ndawo kapeter athi peter usuku lunja njengewaka leminyaka newaka leminyaka lunjengosuku kujika yebo then bayithathe ke ngoku bazoyirida phaa kwi-genesis uba possibly the day phaya it's not 24 hours yebo So bendifuna nje unginike i-light yezi theories that they are anachronistic which is bathatha the later ideas esidibana nazo namhlanje bazigohle ekufundeni iBhayibhile ngolo hlobo.
I think that is important kufunde sibuqale apho sincedisile and I hope phulaphula uhamba nathi kakuhle and uba ngunenda ziphosile ye please visit us for website yethu for a podcast very important le ndalo uqale ngayo because yiyo le isibeka kule ndawo uba sibe nale mibuzo because sijonga ngokwezipeks ezikhoyeza namhlanje sijonga kwele ndlela kujongwa ngayo and already sendibona ubungozi balenza uyaqhubekeka ndiyakuva but sendibona ubungozi balendlela already esijonge ngayo because sine pressure nyana if i science izawuthi net zonke nasezithivini zethu i-homeworks abantwana zizele ngo 6 million years no 3 million years uvele ukuba hayi ke ngikonfused so that means ihlabathi lidala but ke ibhayibhile leminyaka iyibeka ukushiyeka uqomba udidekile and ube bene pressure yoba uphele usubmita kwinto which is supposedly proven which is science.
Yeah, no, injalo. Now, ngifuna ke sijonge ngokukhawuleza mhlawumbi ke iGenesis chapter 1. Now, nalapha what we do xa sifunda i-text, sifunda in context. Yeah, awufuni ufunda i-text ungafundi mhlawumbi i-ideas zelalizwe apho as the text is as valuable as the call and the number band.
Okay.
Now, if you don't have the only text is about Mesopotamia and Egypt, I could call suggestion in that Usu Lalukela Bonwa as thousands of years or millions of years, and even in the Sumerians, which is one of the first nations, you know, Sumerians, the oldest. Those guys are smart. The Ababas are not 365 days, the Ababas are not 60 minutes, 60 seconds. The Ababas are not 60 minutes, 60 seconds. But it's a cycle of, it's 28 days. And they found it and don't mama la cycle yakhe elanduka yeshilo 28 days. That's why inyanga ke ngokubeka bezayinqula bona because inyanga kubo it's a female god, ilanga it's a male god, so inyanga ihamba kanyeza cycle zomntu mama. That's why they know.
Okay.
Yeah, but these guys who had indlela ababala ngayo ukuthi sexy just imali igama layo ikhathi imax yakhona apho bebebala nango-12 yabo that's why you have 12 months and all that yabo. Okay. So akubonakali ngathi mhlawumbi usuku lalukhe la more than le nto sithi lusuku isonongabe mhlawumbi 24 hours exactly. But kubo usuku again igavinishwa lilanga light.
Okay.
And the night igavinishwa inyanga yabo. That's what usuku constitutes kubo yabo. So igama lebhayibhile lapho kwiGenesis izawuthi kwasa
kwasa.
It was morning and it was day yabo. So awukwazi ukuyibaleka uzayi-interpreta njani loo nto ikubhile uba it's millions of years. So ilizwe lelo xesha lisibonisa okokubana it was just 7 days as mhlawumbi sinokukholelwa namhlanje. There's nothing esibonisayo kwincwadi zelo xesha okokubana it was more than that. Then into ke ngoku mhlawumbi endinongena kuyo ukuyiphuhlisa ubana nangona kwiistori zamanye amazwe akukho clarity okokubana yathatha ixesha elingakanani i-creation. Bona abana-7 day period ye-creation but they just have i-creation. Sometimes you get it uba ingathi le nto yenzeka mhlawumbi just in 1 day or maybe couple of days, but abakho strict as nesiyifumanayo ngokwalapha ebhayibhileni that there were 7 days. So the question will be then ukubana why uThixo will create umhlaba for 7 days.
Okay.
Why uThixo will create umhlaba ngosuku okanye iminute, because what izinto mazibe khona ngomlomo. In fact ukhona uThixo wase Egypt God the new kingdom, the theology of the Egypt, it's part of 1500. Utana, your creator, by a spoken word. But Nalako asked me, Baba, your creator in 7 days. But it seems that you don't in 1 day. But you try to understand why you take a creation in 7 days, not in 1 day? Why not in seconds? In milliseconds, I'm going to say, my back is on the window, back on. Now, Yeah. Now, ngelo xesha, xa sijonga i-creation story zonke zaseMesopotamia, kufumanisa ukubana i-creation yayiqukunjelwa yitempile, kukwakhiwa kwetempile. Nje, ukwakhiwa kwetempile bekubonwa kuyinxalenye ye-creation. Xa kucreate umhlaba, the conclusion of that will be the creation of the temple. Now, Israel, yena akasiboni ku creation ye temple, and then ngoku nase ngxaki zabakhona. Xa isakhiwa late i temple, umzekelo mhlawumbe tabernacle pha ku Exodus, very late sekudala creation yabakhona, thousands of years creation yabakhona. Uphinde uSolomon akhe very late na i temple, sekudala creation yabakhona. Then yintoni ezawunika i-authority kwitempile. Amanye amazwe xa isiza ngetempile kaSirayeli awaziyidelela because kuwo onke la mazwe itempile isoloko isakhiwa
ne-creation.
Kugqibezela i-creation. Now umbhalo uza kwenza njani ke ngoku ukubonisa this temple theology. I-creation iza by 7 days. So it's strategic le 7 days, because ngelo xesha kula mazwe arhanqe uIsrayeli i-inauguration, i-inauguration kukusungulwa kwetempile bekuye kuthathe i-7 days period ilaa nto ka-inauguration yetempile shiqatye ngoku singathi mhlawumbi yaphehlelela itempile ibiba yi-7 days period. So everyone knew okubana i-7 days ithanda ukuassociatwa ne-inauguration of the temple.
Okay.
Now, nomntu welo xesha xa ifunda itext kaSirayeli ejonga lo Thixo esenza i-creation in 6 days and then ngosuku le-7 i-resting, lo mntu will know okokubana apha kwakhiwa itempile. There's a temple theology. Kune-inauguration singathi ke ngoku of a sacred space, indawo engcwele.
Okay.
Now, so ngelo xesha iThixo bekukholelwa kukubana zihlala etempileni, we reside or rest in the temple. That's why i-creation izathi xa ikhonkluda kwakhiwa itempile so that iThixo izokwazi uhlala khona. Ibizwa ngoba it's a house of the God. Sometimes ibizwa ngoba it's a throne of the God. That's why mhlawumbi xa itempileni kuzawubakho i-holy of holies. That is a throne room because apha kwi-palace libhodwe likakumkani but uzawufumana irum eyodwa ekungena only dignitaries ezithile kuzawuthiwa leyo it's a throne room. That's why ke uyitempile zonke zaba nalaa ndawo kuthiwa indawo engcwele because nangona itempile le singathi it's a palace ye-throne kakumkani le okanye yezithixo but ingcwele engcwele leya will be a throne room yabo laa ndawo ispecial kungena abantu abathile. So apha umbhali ke ngoku uzama usibonisa ukubana uThixo wadala in 6 days and then ngosuku le-7 he rested, which is wagqiba ukudala akazuphinda aqhubeka adale. Now he is kind of governing and for the gods to govern bekufuneke zihleli etempileni. Now umbhali we-Exodus xa enika imithetho elishumi ethetha ngesabatha, mjonge xa i-describe isabatha uthi phumlani ngosuku lwesikhanyo ngoba uThixo wadala umhlaba iintsuku ezintandathu, athi ngosuku lwesixhenxe waze waphumla. Now I think bendike ndayimentiona kwi-image of God, umbhali usebenzisa igama elisetyenziswa kwilaa nqanawa kaNowa, the ark kaNowa, xa esisa amanzi, it rested on Mount Ararat. You see,
yes.
So umbhalo weExodus usebenzisa elo gama to show that olaa suku lesixhenxe leGenesis was a temple theology. UThixo wayethatha indawo yakhe indawo engcwele. Okokugqibela, iitempile zelo xesha apha ecaleni kwetempile okanye kwi-temple area le bekubakho igadi. Igadi ibiba nemithi and ibilungiselelwa ukubana kutyalwe izityalo so that kufidwe the God kuba kukholelwa ezithixo zisetempileni. So ukuze zindikishe neke zifidwe from umsebenzi lapha egadi. And now xa ujonga i-Eden indlela edescribewa ngayo phaa kuchapter 2, idescribewa as this garden inale picture yale mithi and all that eyayiba kwi-sacred space, because ibikhola ukuthi itempile nale gadi ikumhlaba kuthiwa i-sacred space, indawo engcwele. So again, umntu ofunda i-Genesis 1 afunde i-Genesis 2 ngelo xesha will understand okokubana apha kwakhiwa itempile okanye kunetheology itempile, nangona ingekakhiwa nditempile. Now jonge xa kusakhiwa itabernacle, uThixo unika instructions from chapter 25, I think, to chapter 31 ye-Exodus. When xa igqiba unika instructions athethe ngesabatho. Phinde xa kusakhiwa ke ngoku, because kunika instructions ezithathwa kweqala and then extended the last chapter, which is chapter 40, usakhiwa ke ngoba kwadidaniswa izinto nezi. Again, before lakhiwe inanto kwitabernacle, kuphinda uThixo athethe ngesabatho. Now you ask yourself, out of the Ten Commandments, zonke, what is the Sabbath in the middle of the watch of the tabernacle? Now, umbali pa, uzama connect the tabernacle with the creation. He's giving it the authority and the legitimacy in the tabernacle. Now, you imeba wonke umntu akholelwe kuyo igunya layo itabernacle, ngoba idityaniswa ne-creation, just like ezikumanye amazwe bana i-creation was concluded with ilando with ukwakhiwa kwetempile. So that's why uThixo wathatha 7 days. It is strategic. It is singathi mhlawumbe it's a temple text. Yabo, uzama ukubonisa ukusungula kwakhe okanye ukuhla kwakhe ezokuhlala phakathi kwabantu. Singathi mhlawumbe i-creation chapter 1 is more about establishing God's presence among men. That umntu nakube nike ligunya lokulawula apha emhlabeni, but ulawula under supervision okanye under ulawulo lukaThixo, uThixo ephakathi kwabo. That's why ke ngoku chapter 3 xa umntu esona ezawukhutshelwa ngaphandle kwe-Eden, because as nantshile, it is a loss of access to the presence of God. Kamasimapha
funesi uphume kwindawo engakhange ndiyicinge, mandiqale ndi-admite kuqala, uphume kwindawo akhange ndiyicinge. I think it's helpful. And as umthanda zwam jembu theta is, I hope nomphulaphuleka iwamba nawe, because we can't be lazy when it comes to the scriptures. And by lazy I mean ukuthatha nje imithamo mhlambi nokuthatha izimvo zabanye abantu zodwa, ne? Because it's not wrong thing to take izimvo zabantu, but we can't take those things alone. Sibaleke nazo as the supreme opinion. We have to go back to, you know, sikhangela indlela yokuzifunda izibhalo. I think what you did namhlanje is a helpful tool le osinike yona, because kulula otherwise, kulula uvele uthathe nje udibanise kanti wenza damage. Ikhona igama osebenzisileyo uthe anachronism.
Later ideas is for the earlier ideas.
Yes, and I think we do that a lot. You know, thanks. Yeah, for, I think we do that. Is. We do that a lot. And so it happened now. This was a lecture, in my view, that I think it is not going to be enough for umpula puli ebe kandi wana lutebi mamelango, because even for myself, because there's so much. Maniza masolo chwa posile pa wakalele entingba kumele sibuye se walanda. And mhlawumbi iyawusincedisa ke ngoku nokujonga even ne-Eden leyo siyijonge from this view, siyijonge from this view, because njengokuthetha nge-Eden ndiyacinga into yoba bathe xa bekhutshwa phaya kwathiwa kwabekwa ikherobhi neserafi, noba ziphi iyaqonda zisithele futhi ze the physical thing is. So the questions that kind of ndiba nazo when it comes to the story of creation, I think what you just did now, indlela yami yokucinga iyatshintsha ngethemba ke loba nomphulaphula ekhaya is learning the same thing. That is the only hope I have, is that after yonke le nto ibe kanti isenze siyo-apply ukucinga kwethu. But I want to encourage phulaphula ekhaya, please visit our website www.capepulpit.co.za. On Tuesday the podcast will be available by 12 o'clock. Please have a listen. Awangamahlam kondi was postle uphathe ipen nepaper, go back to your notes so that uzokwazi ubufunde how do we look at this the creation story, since understand bhetele, because ininzi theories ezilaphandle apha, but we need to be careful. We can't second guess the scriptures. Rather masikhangele indlela yokuzifunda kunoba sizithandabuze. Fundisi wam, ngenxa yexesha ngibulele kakhulu kuwe. Thank you for your time. Thank you for the effort that you've put in this subject. It's a complex one, but it's a very important one, because in the complex ngamandla ndoba awufuna uvele uye kuconclusion. Ufuna uqale ukuqaleni usibonise, why is it that we've got these theories namhlanje? Zizalwa yintoni? Zizalwa luluvo of philosophers of the day that formulated indlela yethu yokucinga. And so one way or another, singakhange sicinge basicinga ngela hlobo, sesiyi-adoptile. And it's going to be a lot of work, mhlawumbe kanye practice efuneka siyenzile to undo, to unlearn loo ndlela yokujonga izinto. But you know, we would not know even that xa ibingabe kanti besijonga nje at face value Genesis 1 and 2, and mhlawumbe we'll sit here with so many questions. Anyway, ngangininzi ukuthetha. Thanks for your time for sure.
Okay. Ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela nabaphulaphula.
Like all the best from some fun. Usizo kama sethi lasincokola naye. Namhlanje, I don't know.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.